Alijala mwana
okubibwa
naye twagala nazo tuzikozesa bulungi
kubanga
ssaawa bbiri zennyini tugenda kuba mutanula okuva mu kifo
kyenaye
twagala atisitubeko tetweyagala okutegeera mu lugendo lw'eggulu
era
nga mumanyi tuli mu kibuga Yerusalemu eky'omuggulu
mumasekati
g'ekibuga
kino
twayita ku ggulu eryotera okulengera erya bbulu
Heaven you see up there which is blue
mu mulyango gw'omumambuka
in the northern door
mu lubereberye essuula eya 28
in Genesis 28
okuva ku 12
from verses 10 to 12
kulaba amadaala agakka ku nsi eno kwe tuli
so ladders coming down on planet earth where we are
gavira ddala ku mulyango gw'eggulu
and they came from the door of heaven
ne bamalayika nga bakka bwe bambuka
angels were descending and ascending
tutegeezebwa
and we were told
nti baali bava mu kibuga kya Katonda
we were coming from the city of God
Yerusalemu eky'omuggulu
Jerusalem of heaven
okusinziira ku Ibulaniya 12
of according to Hebrews 12
getuwulira ntukwandiriza mu kibuga kya Katonda
Yerusalemu
eky'omuggulu ekkuŋŋaaniro eddene ery'abamalayika n'abatukuvu ba Katonda
bwe
tutuuka mu kibuga Katonda kye yeezimbira
ekisiŋŋane
wa muggulu eryasooka okutondebwa
ekifaananako
bwe kityo
ekinnyonnyola
bulungi mebulaniya
essuula
eyo ey'ekkumi n'emu
Hebrews 11
okuva ku nyula 8 paka 16 katonda mwenyini yeezimbira ekibuga kino era twawulira mu Isaya
47
ekibuga kino kirinamu emigga
in this city there are streams
emigga egy'amazzi amalamu
streams of living waters
tevugirwayo byombo
there are no ships written there
tevugibwayo maato
there are no boats driven there
oba oyagala okuwuga otuula muli n'ogalagira nti muntwale egindi
if you want to swim you just sit in the streams and you command them to take it where you want
negakuvuga
and they drive you
naye ebyo byonna nga tubiresaawo
as we leave all that
nga tumaze okubyekenneenya
searched and looked at them
n'okubitereka mu mitima gyaffe ne mumagezi
gaffe
twayingira mu kibuga Yerusalemu masekati gaakyo
the central of this city Jerusalem
tulabye bingi
we've seen much
ng'abaana babiri bakerubi abaana b'amafuta tulabye ku ntebe y'ekisa masekati gaabwe twalaba ku ssanduuko ey'amateeka era tukyetegereza ebyekyoto kya
Katonda
ennyanja y'omuliro
w'etandikira
n'omusango ogulibeera mu kibuga kino mu masekati abatukuvu nga bagenda okusalira abatali batuukirivu omusango balyoke basuulibwe mu nnyanja
ey'omuliro
twasembayo ku ebyo bye twali tulabye
nga
tumaze okulaba omubiri oguva mu
ggulu
gwe tubeera nagwo
ogw'ekitiibwa
ne bali abaafiira mu Adamu omubiri gwe babeeramu nga balina amaaso amaddugavu
ennyo
n'ennyama eyaka n'omubiri ogwakala yesu
yeebaza
era nga amagumba agabeera muli nga agasibiddwa mu
kkutiya
ng'agamu gayise
namu
abantu abaliitibwa ku lunaku
lw'omusango
n'omubiri gwe babeeramu yesu
yeebazibwa
naye nga olwali tugenda kwongera okulaba ku byambalo
n'enfaanana
y'abatukuvu
abanaabeera
ku musango guno
era
lwaki abatali batuukirivu tebabeera na byambalo
ebyo
ebyambalo ebitukuvu ddala
things which are very holy
n'omubiri ogulinga ogw'abamalayika
and the body which is like of the angels
tugenda kuba tunnyonnyola ekyokutanula leero
we're going to explain that right from today
naye ng'ebyo twakutegeeza biribaawo mu kibuga kino masekati
what we told you will be happening in the center of that city
naye ng'abo abatukuvu
but the saints
bagenda mu maaso n'okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri
they want to get to be born again even a body from heaven. Bible, when it explains, it tells us this in John chapter 3, from verse 3. We began from here.
Going
to look onto our clothings.
At
the saints and how they are made. To reach to appear like angels in heaven.
To
be given wings.
John chapter
3 from verse 3.
Yesu n'addamu n'amugamba nti, dala dala nkugamba nti, omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri. Tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amugamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogw'okubiri n'azaalibwa?
Yes, he was
praised Jesus.
N'amubuuza ebibuuzo ebyo.
He asked him those questions.
Mukama ffe n'annyonnyola enzaalibwa bw'eyinza
okubeera. Lord explained how the birth appears.
N'akugamba bw'ati.
He tells us this.
Tuli mu Yokaana essuula ey'okusatu.
John 3, verse 5.
Yesu n'addamu nti, dala dala nkugamba nti, omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo, tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda.
Yes,
praise Jesus.
Omuntu bw'atazaalibwa mwoyo na mazzi,
someone is not born of spirit and water,
tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda.
Can never enter the kingdom of God.
Kubanga bw'omala okuzaalibwa omwoyo na mazzi,
born of water and spirit,
okuyita mu kubatizibwa,
through baptism,
omwoyo omutukuvu ajja,
the Holy Spirit comes,
n'akuwa omubiri okuva mu
and gives you a body from heaven,
era otanula okuba
and begin to,
ng'osobola okutambula ng'empewo,
able to move like wind,
kubanga tulina ebiro by'okwambula omubiri guno,
we have seasons of unclothing this body,
era twalabako abasajja abaafuna omubiri ogwo,
and we saw men who got that body,
nga batambulira mu zi azota,
and they move in the azotals,
nga bwe twatunulako mbikwa abatume,
like we saw in Acts,
esula eri ey'omunaana,
Acts chapter 8,
abasajja ba Philip bwe batambuliranga nga batambula bwe batyo.
Philip moved like that in the space.
Every
time you get born again,
you're
given a body from heaven.
And
it awaits to be worked clothing for.
And
to add ingredients in it to reach in to be like an angel.
When you
reach the central that sit on the altar,
they
put more ingredients within you
and
give you clothing which are fulfilled. Now you unclothe this body of flesh.
Don't
to explain the one who is born again.
Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olw'omukaaga.
John 3 verse 6.
Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Empewo ekuntira gy'eyagala, n'owulira okuwuuma kwayo, naye tomanyi gy'eva, newankubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo.
Yes, he was
Jesus.
N'agamba nti bw'omala okuzaala omulundi ogw'okubiri,
say after you get born again,
n'oba omubiri okuva mu
ggulu, and given a body from heaven,
nga bw'olaba empewo
eyo, like you see that wind,
osobola okubulawo wano n'osibiramu ewalala,
disappear from here and you appear in elsewhere.
Kwegamba oyingira mu leve ey'okufaanana nga malayika.
You enter an angel to a level to appear like an angel.
Bw'olaba nkulaze mbikwa abatuma essuula ey'omunaana.
That's why I've shown in Acts 8.
Ba Filipo batandika okubanga babulira mu zi Azota, n'asibira mu kibuga ekirala.
Began to disappear through Azotus and they appeared in other cities.
After
they had been given a body from heaven, they are like that wind
that
blow from here once and you never see it going,
and
it appears elsewhere ahead.
And
he said that's how he appears, the one who is born of spirit, reach a level to appear like an angel. Praise Jesus.
Remember
in Luke
24,
our Lord, when he raised again, we saw he could appear within a building where they have closed it, and he appeared in their midst, and he fulfills that scripture.
Well,
he had already been given a body from heaven. If you get born again, if you get baptized after knowing truth, the Holy Spirit must come upon you and he brings a body from heaven. In Matthew
3,
16 and 17, we pass what we're going to see, what body is given us,
and
its holy clothing, to reach to appear like an angel.
Matthew 3 from verse 15. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti, kkiriza kaakano, kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'alyoka amukkiriza. Awo Yesu bwe yamala okubatizibwa, amangu ago n'ava mu mazzi. Laba, eggulu ne limubikkukira, n'alaba omwoyo gwa Katonda ng'akkang'ejjiba ng'ali ku ye, n'ajja ku ye. Laba, eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti, oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Ku lunaku luno olw'okubatizibwa,
day of baptism,
omutukuvu ateekwa okujjako gwe,
Holy Spirit must come upon you,
n'aleeta omubiri okuva mu
ggulu, and he brings the body from heaven,
n'enkolagana yo ne Katonda n'eggulu waawo,
relation with God begins to be opened.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Enkolagana y'eggulu waawo,
the relationship is opened,
kitaffe atandika okwogerezeganya naawe,
Father begins to speak with you,
ng'ayogera nti oyo ye mwana wange,
and speaks, that is my beloved
child, kubanga ekizaalibwa omwoyo kibeera mwoyo,
for what is born of spirit is spirit,
Katonda gwe mwoyo,
God is spirit,
era naffe atuwa omubiri ogwo,
which gives us that body,
okuva mu ggulu,
which comes from heaven,
tulyoke tumufaananire
ddala, that we may be like him.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Era okusinda ku Bakolinso ekyokubiri ttaano,
2 Corinthians 5,
guno gwe mubiri omutukuvu gwajja nagwo,
this is the body the Holy Spirit comes from,
ebisingawo twabinyonnyoka ku mulundi
oguwedde, what more we got explained of it last time.
Bakolinso ekyokubiri essula ya kutaano. Kubanga tumanyi nti, obanga ennyumba yaffe ey'ensiisira ey'omu nsi eryabizibwa, tulina eyazimbibwa eva eri Katonda.
Bwe tubanga tuli ku nsi kuno,
when we are on this world,
oluvannyuma lw'okusalibwa omulundi ogw'okubiri,
after getting born again,
omutukuvu n'ajja kuffe,
the Holy Spirit comes upon us,
n'atuddiza omubiri guli okuva mu ggulu,
restores the body to us from heaven,
tubeerawo nga tukimanyi,
we are there and we don't know,
bwenaayabizibwa tunaayabizibwa okugiba mu mubiri guno,
this body will be destroyed and we're getting out of it,
tunaasiŋŋaanibwa nga tuli mu guli okuva mu ggulu,
we shall be found when we have the other from heaven.
Tuli mu Bakolinso ekyokubiri essula ya kutaano, olunya olusooka,
2 Corinthians 5 from verse 1.
Ennyumba etazimbibwa na mikono ey'emirembe n'emirembe ey'omu ggulu.
Ennyumba nga teyazimbibwa na mikono.
It's a house not built with hands.
Kwogera ku mubiri ogwo okuva mu
ggulu. Speak of a body from heaven.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Era mu luyimba 5.
In Song of Songs 5.
Okuva ku lw'okutaano.
From verse 5.
Paka nga 15.
Unto around 15.
Twetegereze ekitiibwa ky'omubiri ogwo.
We saw the glory of that body.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Naye mu bwangu ddala.
But in immediate
bwe tuva ku nsi kuno, ebikolwa byaffe bigenda naffe,
our acts do follow us,
n'omubiri gwaffe guno tugugenderamu ogw'ekitiibwa,
our body which is glorious we go with it,
naye bwe tutuuka mu kibuga kino,
when we reach this city,
tutuukira ku kyoto kya Katonda,
we reach at the altar of God,
mu kaseera kano kennyini bw'ova mu mubiri guno,
the moment you leave this body,
ng'obadde otuukiridde,
and you're both righteous,
owesinga obeera mu mubiri guli ogwava mu ggulu,
when you have a body from heaven,
n'ebyambalo,
and even the clothings,
naye bw'otuuka ku kyoto kino,
when you reach this altar,
ebyambalo ebyo byongera okukyusibwa,
those garments are changed,
n'okukolebwako omulimu ogw'enjawulo,
and they work a different work upon them,
bozi naawe okwongera ebirungo,
even to add ingredients within you,
omubiri ogw'obadde nagwo,
and the body you've been having,
okutuukira ddala ku kitiibwa eky'abamalayika,
reaching the glory of the angels,
tuva olabanga abatukuvu bano,
that's why these saints,
bava ku nsi baatuukira ku kyoto kya Katonda,
left planet earth, they reach the altar of God,
ennyanja y'omuliro w'etandikira wennyini,
where the lake of fire begins from,
ffe batekyatusobola twokya,
we too it can never burn us anymore,
era bayibuli yeegamba,
the bible says,
nti abo abaazuukira mu kuzuukira okusooka, okufa okw'okubiri tekubalina
ak'obuyinza,
mufo ky'ekyoto kino okubanga kikwokya, kikukolako bukozi mulimu, nekikolera ebyambalo ebitukuvu,
n'okukola
okutuukira ddala ku leevu
ey'abamalayika,
ebyo bye nalaba ku kyoto
kino,
olugendo lw'eggulu olwatambula mu Bayibuli bwe luli, Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Lugendo lw'eggulu,
the journey of heaven,
olwatambula mu Bayibuli,
which was moved through the Bible,
geza betwa buli kye nali ndaba,
means everything I saw,
wakisomanga,
we started it,
ebyawandiikwa ebitukuvu,
through the Holy Scripture,
obula sinyumya mboozi,
that's why I don't speak stories here,
kunyumiza ebyawandiikwa,
I speak Holy Scriptures to
you, bwe tusoma bwe tutegeera,
we study we understand,
bwe tulaba
we see.
Bakolinso ekyokubiri essula y'okutaano,
katugende mu kubikulirwa,
Revelations,
obikulirwa essula y'omukaaga onyola omwenda,
Revelation 6 from verse 9
paka olwe 11
to 11,
twagala tutuuke bw'ovaano ku nsi,
when you leave this earth,
akuba ekifaananyi kino kituziyiziza okulaba bw'ovaano ku nsi,
when you leave this earth,
yita ku mulyango gw'omumambuka,
you pass through the northern door
ogw'eggulu
of the heaven,
n'oyingira mu kibuga kya Katonda,
and you enter the city. of God. We try to see on the other hand or the other hand. The other body from heaven. And they reach you on the altar and they add ingredients within you before you begin to move within a city. Are we together?
Now,
I don't know whether some went to what heaven. When they reached there, they never worked on them. I don't know how they moved elsewhere. Revelation 6 from verse 9.
Bwe yabembula akabonero akokutaano, n'endaba wansi w'ekyoto, emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda.
Yes,
praise Jesus.
Lwaki akabonero akokutaano?
Why the fifth seal?
Kitusooka okutegeera.
That's what we first understand.
Okusinziira mu Isaiah 11.
According to Isaiah 11,
n'olusooka,
from verse 1
mpaka 2.
And 2.
That's
the fifth spirit.
The
spirit of the spirit of knowledge.
Yes, yes.
Praise Jesus.
And
he's the one who decides whether there will be proven on eternal life. According to John 17, verse 3.
The
eternal life is not the one true God.
In Christ
Jesus is sent.
And
here you move on to be proven. Not God destroyed for lack of knowledge.
You've already fought
Hosea.
Hosea
4. Verses 1 to 6. God's people are destroyed for lack of knowledge.
You've
already fought for knowledge.
You
understood the one true God. And Jesus Christ the sent. That's why they opened for you through seals. The fifth one. Of the spirit of knowledge. The first is the wisdom. The spirit of understanding is the second. Of the counsel is the third. Of the power is the fourth. The spirit of knowledge is the fifth. It makes the fifth seal.
It
means you've already been separated from the left hand of destruction to enter the right hand of life.
Yes,
praise Jesus. That's the fifth seal. Where they understand that you are a child of God. And you are worthy of eternal life. When they opened that seal. And they showed you where all the saints reach from. After they have gotten to understand God. Let's repeat that verse. Revelation 6 from verse
9. Nendaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti olituusaawa Mukama omutukuvu era ow'amazima obutasala musango n'obutawalana ggwanga olw'omusaayi gwaffe kwabo abatula ku nsi. Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru.
Nga tebannaba kuddamu ansa yaabwe.
Before they answered them,
basooka ne babawa ebyambalo.
Each one was given robes to put on.
Ekyoto kino ky'olaba.
This altar you see.
Nagamba kiramu bwe twali tutandika okisomako.
I told you it's living when it started to be.
Kyogera.
It speaks.
Era kikozi.
And it works.
Kyabakolerawo ebyambalo ebyeru.
Made robes which are right for them.
N'omubiri gwabwe.
Even their body.
Ne gwongeramu ebirungo tuuko fanana nga malayika.
I didn't see it reaching like angels.
Oba olina okuweebwa endogo.
You must be given a horse. Be given wings.
And
every time you want it, you have it.
Which
see of the angels in different ways.
Sometimes
they appear with horses. And elsewhere they appear without them not.
Transport systems. But
it's the transport system put in their bodies.
Yes,
praise Jesus. When you reach that altar.
They
move on to give you those robes according to the works of righteousness you have worked.
Yes,
praise Jesus.
So,
do not worry. For righteousness,
the
altar can never harm you.
kubanga okufa okwokubiri okuyitibwa ennyanja
y'omuliro
kuba tekukulinaako buyinza
oluvannyuma
lw'okuba nti wazuukira mu kuzuukira
okwasooka
okw'okubatizibwa
kubanga
buli wetubatizibwa
tuzuukiramu
ne mukama waffe
yesu
naye okuzuukira okwokubiri mwe mugenda okuzuukirira ababi
n'abalungibakomawo
wano ku
nsi
yesu
yebasibira
ogezezaako okutunulamu
expect you have looked into it
okumanya wawoonera
to understand where you get saved from
olina kuzuukira mu kuzuukira okusooka
you must resurrect up in the first resurrection
kuno kwetuzuukirira wamu ne mukama
where we raised together with the Lord Jesus
okuyita mu kubatizibwa
through baptism
yesu yebasibira
praise Jesus
katweyongereyo tuwulire
let's move on here
okubikulirwa essuula ya mukaaga olunyiriri olw'ekumi n'olumu
revelation 6 verse 11
ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baliwera abagenda okuttibwa ng'abo bwe battibwa bwe yabembula akabonero ak'omukaaga
abagamba bagende
bawummulemu
okutuuka ennamba y'abaganda
baabwe
lwenaamala okuggwayo yesu
yebazibu
bakukolamu omulimu
okutuuka
ofaanana nga
bamalayika
kyava atunyonyola mu mako
mako
12
25-27
mako essula ya 12 olunyiriri olw'abiri mu etaano kubanga bwe balizuukira mu bafu tebaliwasa so tebaliwayira naye balibanga bamalayika ab'omu ggulu naye eby'abafu okuzuukizibwa temusomanga mu kitabo kya Musa ku kisaka Katonda bwe yamubuulira ng'agamba nti nze ndi Katonda wa Ibulayimu era Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo si Katonda w'abafu naye w'abalamu
yesu
yebazibuye
katonda w'abalamu
etuva
tuddamu tubeere abalamu
mu
kristo yesu era bwe tumala okubanga tuwedde omubiri okuva
muteguba
na bitundu byebyo n'ebyekyama nkitunaawasooba
okufumbibwa
eri tugenda kuba nga
bamalayika
wano we tulabulira eddiini
zonna
naddala baganda baffe bano abaisiraamu nti eggulu eryabagambibwa si
ttuufu eryo
yemugenda okuwasiza ebikazi
nsanvu
kubanga tugenda kuba nga
bamalayika
nga teri kuwasooba okufumbibwa bino ebikutawanya ebitundu bye eby'omubiri togenda kuba
nabyo
kati katonda yenna akulimbalimba bw'agenda kuwa ebikazi
nsanvu
akulimbira ddala
kubanga
ebyo biri mu
geyeena
abantu nga bavunaanibwa
obwenzi
bamalayika
b'emagombababayisaamu
emisota mu bitundu
ebyekyama
nga bwe twawulira ku by'emagombo
ebibeeranaye
muggulu tulibanga
bamalayikamalayika
tawasa era
tafumbirwalwakola
ekyo abaami akoze
omusanvu
atasobola kikola mu mubiri
gw'omuggulumpozi
ng'amaze okujinga omubiri
gwawano
nga bwe twawulira mu lubiri ebiresula
ey'omukaaga
abaana ba katonda
bamanyiddwa
nga bamalayikawe bajja ku nsi ne beekolera emibiri
gy'abantubatandika
okuwasa mu baana
baabwewabeerawo
ekibi kinene
yesu
yebazibwe abamu ku bamalayika
abo
betulabe abaagobibwa mu kubikulwa
12:7
baka olw'ekumi
n'ettaano
baagobibwa mu ggulu lwa bikolwa
ebyo kubanga
bajja ku nsi ne bakola
ebyo ne
baagala okuddayo mu
ggulu
ne bagobebwa
olw'okwagalanga
okuyingira mu bikolwa ebyo
ebyokuwasa
yesu yebazi
praise Jesus
ebyo biri wano olw'omubiri
that is upon you because of the body
yesu yebazi
praise Jesus
naye bigenda kugwa tubeere nga bamalayika
and are going to finish and we be like angels
ebisingawo ku by'abamalayika
most concerning angels
tujja kubimanya nga tusoma ebibinja by'abamalayika
we shall know when we study groups of angels
mwe tujja osomera omubiri gwabwe
then we shall study their body
ebyambalo byabwe
their clothings
ebiwawaatiro byabwe
their wings
amagaali gaabwe
their wheels
kubanga balina n'amagaali
ogyeko endogoyi have wheels besides the horses.
Mune wembaras.
The horses.
Yes,
praise Jesus. Besides the horses, they have wheels. You can put on your police and drive them in the streets of Jerusalem. And you fly with them in the space. For when they come for us, they come with the wheels to take us. And those wagons are pulled by horses. Now the city is beautiful. All this they give it to you, it's within you. It is you who creates them. They have made you a person who fashions what you want.
Yes,
praise Jesus.
Those
are the ingredients put upon you in an altar. And the clothing is given you.
You
are given according to the works of righteousness you have been doing here.
According
to Revelation 19, verse 11.
Revelation
19 from verse 11.
Kubikulirwa esula ya 19 olunyolo 8.
Revelations 19 from verse 8.
Naweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi. Kubanga bafuta. Kubikulirwa esula ya 19 olunyolo 7.
Revelations 19 from verse 7.
Tusanyuke tujaguze tumuwe kitiibwa ye. Kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse. Ne mukazi we yeteeseteese. Nawe bwo kwambala bafuta entukuvu ennungi.
Mukazi wo mumanyi bulungi.
You know his wife, the bride. 2 Corinthians 11. From verse 1 unto 5.
Mwe mtukuvu agamba atufumbiza bafuta.
He says he espoused us to the husband. The Lord Jesus.
The
entire church, when they are prepared, they are given those robes which are clean. Let's read verse 8.
Kubikulirwa sura ya 19 olunyolo 8.
Revelations 19 verse 8.
Nawe bwo kwambala bafuta entukuvu ennungi. Kubanga bafuta eno byebikolwa ebyobutuukirivu ebyabatukuvu.
Yes,
praise Jesus.
Byebikolwa ebyobutuukirivu.
The righteous acts of the saints.
Byokola oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo kya Katonda.
Which you after hearing the word of God.
Ekwawulidde obulungi.
Which we heard very well.
Mu Baroma esura y'omunaana.
In Romans 8.
Verse 17.
Don't do any story or any story thinking there will be works of righteousness. You must have had the word of God and you believe it. And you do acts of righteousness. That is within the ark of the covenant. Like we first read. And they are gathered. And out of them, they make your robes. For we heard that they go with your spirit. And you find when they have been recorded very well. Everything you do, be careful of it.
Baroma esula y'omunanoonyerwa 17. Naye bwe tuli abaana, era tuli basika. Abasika ba Katonda. Era basikira wamu ne Kristo. Bwe tubonaabonera wamu, era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa.
Yes,
praise Jesus. Romans 10:17.
Baroma esula ya 10, olunyolo 17. Kale okukkiriza kuva mu kuwulira. N'okuwulira mu kigambo kya Katonda.
Yes,
praise Jesus.
Baweebwa ebyambalo ebyeru,
the white robes,
okusinziira ku bikolwa ebyabutuukirivu
byebaakola. The acts of righteousness they did.
Naye nga baabikola.
But they did them.
Oluvannyuma lw'okukkiriza.
After having faith and believing.
N'okukkiriza okwo.
In that faith.
Nakwava mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda.
Came from hearing and hearing God's word.
Okusinziira ku Baroma 10.
On Romans 10.
Okuva ku nyolo 7.
From verse 7.
Unto
15.
You'll
move on to read that.
Yes,
praise Jesus. And in James 2, from verse 13 unto 19, and he said, let your faith be filled with works of righteousness. Anytime you do the word of God in its rightfulness, They continue to add and prepare your robes, which they are going to give you, and you appear just like an angel.
Yes,
praise Jesus. Means what? Avoid Deuteronomy chapter 4 from verses 1 and 2, where he says, don't add on my words, not even to subtract from them. And together with Revelations 22 from verse 18 and 19. For he says, the one who subtracts from the words of this book, they will subtract the portion of life from them. And the one who hurts within it, and will have tribulations upon them. Everything you've ever read in the Bible,
yes,
praise Jesus.
And
avoid another word
which
is the word of God.
For
he spoke in Isaiah
29,
15 and 16, go underground and they distort the word of God and they overturn it. It's the same like 2 Peter chapter 3, 15 and 16.
That
they stole scriptures for their own destruction. Be very careful not to hear any word which has been distorted, which
are
subtracted and added in. For it never brings the faith, and it never brings works of righteousness.
Yes,
praise Jesus. For your robes are going to be made
according to
works of righteousness you've been doing. That's why they were not righteous.
This
old day is immediately going to be melting them.
And
even take them deep in the lake of fire, which we shall see above the heavens.
Yes,
praise Jesus.
Well,
those words spoken right now, many people have gotten destroyed through those words.
And
never minded of the word subtracting and adding in God's word, together with twisting and distorting God's word. We just go to people claiming to read within the word of God and distort it and they subtract and add within it. Be very careful, brethren, for you find you have nothing like works of righteousness in heaven. And according to what we saw in the Ark of the Covenant,
the
entire Gibeah became red of works of righteousness. But there's a portion that are kept in the Ark of the Covenant.
Yes,
praise Jesus. Now let's take care of ourselves. And we know we are fighting for our robes.
Yes,
praise Jesus. For in the past season, we question, why should we keep righteousness?
Believe
to serve the Most High God, what we profit out of it. Is it not how he spoke? He said in Malachi 3, verse 13, for ignorance we spoke these words, but right now we shouldn't do it again. Malachi 3 from verse 13.
Malachi esula ya kusatu nye lwa kuminasatu. Ebigambo byamwe byabanga biwaganyavu erinze bwayogera mukama. Era naye mwogera nti twakwogerako tutya. Mwayogera nti okuweleza Katonda kwa bwerere.
Nanti kati naye mukama.
Tuwe
byokunsi nawe.
Give us things of the world.
Kakati chitimakulu chokuweleza.
What profit and benefit is serving you? The ones of the world eat what they eat and they drink. But we, what have you benefited in serving
you?
That there are other things prepared for us in heaven. There is a city of God. There are robes prepared for us. The body which is good.
For
we saw the body of the evil ones they are going to come with. The body which is very black. And even the bones like they are tied to the sun, and others have stretched through.
And
garments, they are like rugs. Never be bared for even a minute in that city.
Malachi esula ya kusatu olinyiriyole kumenenya.
Malachi 3 verse 14.
Mwogera nti okuweleza Katonda kwa bwerere era kugasa ki nga tetukutte nga tukutte ebyo bye yakuutira era nga tutambulidde mu maaso ga Mukama ow'eggye nga tukotookeredde
mutufu tuyise mu bintu bingi
mukama
tuwe muggulu kumi kali
sookoleko ebyomuggulu
twagala kulya nsi
enobakasa
abantu nti
twakuweereza
era gabeere amagoba g'obutuukirivu bwaffe bwe
tukozenaye
ngaye katonda agamba
nze
ate ntegesa ebisinga obulungi
ate
n'ebyo byennyini
We must seek the kingdom and righteousness. All these will be added to you. But we reach the time. Born again to prove you're born again. You have to first drive a car.
That's
the importance of salvation. It's not the importance, friends. The importance is of your body coming from heaven and the robes given you and inheritance in the city of God of heaven.
All
the rest are additions, the cars and the houses, the wives and the husbands and the children. All those are additions. To God nations. All those are additions.
Malachi esule yokusatu olunyiriri olw'15.
Malachi 3:15.
Era kakano abamalala betuyita ab'omukisa.
Kakati twatuuka ekiseera.
Now we reached the time.
Bana abamalala bana basajja
b'embwesa.
The
ones of the seven doors. The P5 and the rest.
These
men are blessed.
Naye nga balina amalala.
But they are arrogant and proud.
Bw'otamuyita spiritual
father anyigirawo. Spiritual father immediately get hungered.
Balina omukubira mu ngalo nga.
They have to clap for him as he's arriving.
N'ekigambo kya kantu tebakyakikubiranga.
Even the normal clap for the word of God.
Omusumba huyu ajja muyimuke.
The pastor is arriving, stand up and clap.
Bajjudde amalala gonna ku
bulutti. Pride on the pulpits.
Katonda baasalawo kumuyita God.
They decided to call God God.
Ebigambo byayo byokka n'ebikolwa
byayo
kujulirwa gye bali
bw'omuyita
mu nyumba yo nga si yakigagga
tajjayobaatuka
ne bavuga amamotoka ne bakola
buli
ate ntulowooza nti bamukisa
nti obo
bali awo balina omukisa
Malachi essula ya kusatu onyolwe 15.
Malachi 3:15.
Weewaawo abo abakola obubi bazimbibwa.
Tulabanga bazimbibwa.
We see that they are built.
Omusajja abizaayo n'abaluga n'abaluga.
Pastor takes witchcraft back and bewitches you.
N'akola TV ne radio.
And he makes the television and radio.
N'akola n'essomero.
And even makes a school.
Munga naye mugamba.
And it's a lot.
Ffe kakati naffe ebyobutuukirivu byotuyireko.
Let's abandon also righteousness now.
Kubanga laba bali abakoze biri balina bingi.
They who have done such things have much.
Munnange nga bamalala abo boolaba.
Friend, they are proud.
Malachi esula ya kusatu onyolwe 15.
Malachi 3:15.
Weewaawo bakema Katonda ne bawonyezebwa.
Abantu bamanyi okwogera mu linnya lya Yesu.
Others speak the name of Jesus.
Bawonyezebwa.
They be healed.
Nawonyezebwa.
And they get healed.
Ne tugamba wa musajja wa Mukama.
Truly the man of God.
Naye nga yalidde n'ebisi ya.
But even is an homosexual.
Kakati ffe tulabanga bibaawo.
Now we see things happen.
Nogamba nange kambiveeko ebyobutuukirivu.
Bitu let me live life
righteousness. Omusajja ali ebisiyaga ate akola
n'ebyama. A man is the homosexual and even makes miracles.
Nange kankole.
Bitu let me go into it.
Ndi ebisiyaga.
I gave the homosexual, they gave me power.
Nitwetamu obutuukirivu.
And we hate righteousness.
Kubanga twalabanga bakola ebibi.
For we saw they who did evil.
Bazimbibwa.
They were built rather.
Bafuna motoka n'amayumba.
They get cars and houses.
Naye agamba.
But he says.
Malachi esula ya kusatu olunyolwe 16.
Malachi 3:16.
Awo abo abatya Mukama ne boogeragana bokka na bokka.
Batuuka ekisaanyi tugamba naye
bannaye.
Musumba ono.
This pastor, no.
Wadde kale ebyamagero abikola
naye.
Bino biki ebirala bino?
What is this we see?
Ate garo
power
yamugyewa.
Where did he get the garo power? What is that?
Tukyali mu Malachi essula ya kusatu olunyolwe 16.
Malachi 3:16.
Mukama n'awuliriza n'awulira ekitabo eky'okujjukiza ne kibawandiikirwa mu maaso ge ababatya mukama ne balowooza erinnya lye
bwe bibadde bibaawo ebbanga eri
lyonna
mukama n'awandika ekitabo
ky'okujjukiza
abatya mukama ne tulowooza
basajja
babadde
tebatyababadde
batumalawo
obuojja
kunoonya ekitabo
ky'okujjukizanaye
tebakiwandise wano mu
bbanga
kiri muno mu mutwe waliwo akinoonyo
bakiriwakiri
mu mutwe kiwandula
ebyawandiikibwa
kiwandula
bwaera
kijja kumala kifulume kubanga
tuwandiika
naye nga tetuwandiika birala okujjukiza ebiri mu byawandiikibwa
ebitukuvu
si bipya biri mu kitabo
kitukuvukitabo
kyakujjukiza
fotokopi
yakino yekomawo okubajjukiza ebiri mu kitabo bayibuli
malaki essula eyokusatu olunyiriri olw'ekumi n'omusanvu era bali babange bw'ayogera mukama ow'eggye ku lunaku lwe ndikolerako bali ba kintu kya nvuma era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we amuweereza awo lwe mulidda ne mwawula omutuukirivu n'omubi
ekigambo
kuddakutandikira
wano okudda
ogenda
okukikakasalwe tunaakomawo mu
kibuga
anti kuolo tuliba
tutuddeabatuukirivu
batutudde ku ntebe
z'omusangon'ababi
nga baleetebwa tutandikira n'okudda
erikatonda
tukomyawo
ebirowoozo
nga bweyogera mu makolosayi esula
ey'okusatu
nti tulowooze eby'omuggulu tukomawo
muye
olunaku olujja okulaga nti tukomeddewo
ddaerunaku olw'omusangwawula
aweereza kano
natamuweereza
malayo olunyiri olwo olabe gye
lukomekkeza
malaki essula eyokusatu onyulwe kumi n'omunaana awo lwe mulidda ne mwawula omutuukirivu n'omubi oyo aweereza katonda n'oyo atamuweerezaolidde
ekiriwotunaakomawo mu
kibuga
kati kangoli olwaliro
bw'otuukayookitegeera
butegeezigundi ne gundi tebaweereza
katonda
kubanga tobalabayo okitegeerawo nga wakatuuka gundi yafa
mumwaka
emmotoka yamutomerera ku
lwejjinja
naye nga mu kibuga
simulaba
wamma teyaweerezanga katonda kati ate ku lunaku lw'omusango bigenda
kunyumanyaandi
bagenda
kubale
kangubuulira ebintu byegenderezetobitwala ng'ensigo
ebitwalaera
tobitwala ng'abantu bwe
babiraba
genda olabise amaaso ga
katonda
gali musanvu
muno
amagezi
muno
okutegeera muno okuteesa kwa katonda amaanyi ga
mukama
muno okumanya
okutya
katonda
muno
omwoyo wa mukama
n'akubikulira
ekigambo
kye
n'ekitaffe mwennyini
olina
tutambulira mu maaso musanvu
onaatambuza gano if you walk with his two eyes
ojja tunulya pasita nga alina emmotoka olowooza atya katonda
the pastor with the car you think he fears God
yingira mu nsi y'omwoyo ojja kumulaba
enter the spiritual realm you'll see them clear
kale bwe tunadda
tujja
kuba beetegefu okwawula aweereza
kantamuweereza
lwaki ku kyoto wano waliwo obuzibu
why is there a problem on the altar
bati nibagenda tutuuka nga bayokyebwa
bwokiwadakiika
zaffe ziweddeyo naye kansembeyo ne bakoliiso bakoliiso ekisooka essula
ey'okusatu
atandikirewo okuva ku lusooka naye nsaba oyite mu bwangu
bakolinso ekisooka essula ey'okusatu nnyo olusooka nange abooluganda sayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo naye ng'ab'omubiri ng'abaana abawere mu kristo nabanywesa amata so si mmere kubanga mwali temunagiyinza naye era ne kaakano temunnagiyinza.
Ekkanisa erina we yatuuka,
church reached a point,
abakiseera babeera ku mata
every time they were mailed,
oba ku byamagero
or on miracles,
nga tebasobola kugenda mu bigambo byakutegeera,
cannot go into words of understanding
olw'ensonga zino
because of these reasons down.
Bakolinsa ekisooka essula ey'okusatu onyolo okusatu. Kubanga mukyali ba mubiri.
Abantu abasinga tebayingirangadde mu
mwoyobazaalibwanga gwakubi
era tebalina dde ebyambalo
eby'omwoyo
ne ku kyoto wali tebalibongeramu
okufaanana
nga bamalayika
olw'ebikolwa
byabwe. Wuliriza ebimu ku ebyo bye
bino.
Tuli mu Bakolinsa ekisooka essula ya kusatu olunyo lw'okusatu. Kubanga mummwe nga bwe mukyalimu obuggya n'okuyomba temuli ba mubiri.
Obuggya buno bwe tulaba
obw'okwewalanawalana
mu makanisa
ddala
abantu bano si ba mubiri bubiri
era temutambula ng'abantu obuntu
balinga abantu ba
bulijjo.
Olwokuna kubanga omuntu bw'ayogera nti nze ndi wa Pawulo,
omulala agamba
nze
ndi wa Victor,
I'm a Victory.
Wani oyo?
That is of who?
Temumumanyi.
You don't know that person.
Omulala n'agamba
another says
nze ndi wa Miracle,
I am of Miracle.
Kayanja.
Omulala n'agamba
another says
nze ndi wa Healing,
I am of Healing.
Makumbi.
Another says, I am of life.
Senyonga.
I think you've heard. If you speak those words, you can never enter heaven, let me tell you.
Be
very careful. Things are under the sun.
We started that
when we started the right Christ and his church. And the false Christ and their churches. Christ is one whom we believed. And we never believed people. And we are not of them. We are of Christ.
That's what we
call Christians. We are of Christ. If we still have those thoughts, you know me, I am an Adventist. What does that mean?
Munangefe tuli bakatuliki
Catholics.
Ebintu bya Satani mu bijje maso ga Katonda.
The devil take them away from the Lord.
Bakolinsa ekisooka essula ey'okusatu olunyiriro lw'okuna.
1 Corinthians 3:4.
Kubanga omuntu bw'ayogera nti nze ndi wa Pawulo n'omulala nti nze ndi wa Apollo, nga temuli bantu buntu.
Mulinga ensaba omusezo
kirabu. Those are clubs of the world.
Nze ndi wa Arsenal.
We are of Arsenal. Another is of Liverpool.
Katemba kyoyo.
What drama is that?
N'agamba laba kati mumugenda mu
ggulu. Are you going to heaven like that?
Bwe munaatuuka eggulu tunakuba nga tuli omuntu.
We have to be one.
Kyovuna Bible yegamba.
That's why Bible says.
Alina okugatta ebiri mukuna ebiri
kusibifuuka omuntu. Join what is in heaven and earth to become one.
Kati mulinga abantu buntu.
As if just mere people.
Ono wa Arsenal.
This one is of Arsenal.
Oli wa Liverpool.
Another is of Liverpool.
Endala baje. Mani.
Another is of Manchester.
Ya musajja gwe.
That is of human. The red devils and the others.
Omulas now team wezimu zamva mutwe. Munansonywa. Naye nga bali ngera
aba. But they are just like them.
Buli omu ne kira.
Each one with his own club.
Ya wagira.
Which they support.
Omulala wa salt yandi.
Another is of salt.
Omulala wa kingdom.
Another is of kingdom.
Bonna mbategedde.
You've understood all of them. Let me tell you what is done under the sun. Heaven, we are going in one heaven. We must be one.
And
we are preached one gospel, one faith, one baptism. That's Ephesians 4.
If you see,
as if each one has a heaven, they are taking the people.
The religions
are out in the thickets in the bush. They are off the road. Now the born again,
they
have held a rocket riding at a high speed. They are to surpass all religions and go ahead of them, getting off track.
Bakolinsi ekisooka essula eyokusatu onyola okutaano.
First Corinthians 3:5.
Kale Apollo kyeki?
Bano kyekiki are these? Yegwe. Papa yani.
Who is the Pope?
Who is this Papa?
I hear.
Yani ono.
Who is this one?
Uyo gwogamba kyeki?
That one you're claiming who is he?
Okubera uwe.
To be and you claim you are his. And you claim miracle of victory.
Simanyi wa harvesting.
I hear harvesting.
Paul Apollo chi era Paulo chechi.
Bano bebani.
Who are these?
Baweleza buweleza.
Nti bano bambi na
these two.
Baweleza buweleza.
They just suffered. There is nothing in them.
Tebalina guru.
They have no heaven.
Tebagenda kutwala.
Where they going to take you?
Yes, we are in
you. Jesus alone has the heaven.
Nabo bagwanidde kuba baweleza buweleza.
They are worthy and required to be servants.
Just spiritual fathers.
Just to become spiritual fathers. Why is it spoken? These are some which hinder our garments.
Baweleza buweleza abakirizisa. Era buli muntu nga mukama afwe bwe yamuwa.
Buli muntu nga bwe yamuwa.
Everyone was assigned.
Okumanya no
to know and understand. Through the Holy Scriptures.
Nze nasiga. Apollo nafukirira. Naye Katonda ye yakuza.
Katonda ye mukuru wano mu nsonga
zino. God is the great one in this issue.
Nizo kujja nesiga.
I may come and I saw the gospel of salvation.
Mula nayo ngira naje
fukiri. Nata will water it.
Ukongera kukura mu kwe.
Continue to grow within you.
Tulimba Kolinso ekisoke sura ya kusatu onyoro musanvu.
First Corinthians 3:7.
Kale bwekityo asiga si kintu. Newankubadde afukirira. Wabula Katonda akuza.
Akuza.
He who makes things grow.
Yes, it's
the main issue, the salvation issue.
Naye asiga nafikirira bali bumu.
Tulina kuba omuntu.
We must be one person.
Ati nze ne unye bigenda
mbasa. I wonder what is moving on. You'll see when you see the right Christ and his church. The false Christ and the churches. If you see where they're taking the people.
Bakolinso ekisooka essula eyokusatu onyola omunaana.
First Corinthians 3:8.
Naye asiga anafukirira bali bumu. Naye buli muntu aliweebwa empeera yeye ng'omulimu gwe ye gwe guliba. Kubanga Katonda tuli bakozi banne.
Muli bakozi wamu nani?
We are workers together with God.
Kati gwe byokola
bi. Now you what you do.
Kubanga tifana n'ebya Katonda.
If they're not like of God.
Ojja kubanga obalirirwa.
You will be.
Ojja kusasula.
Paying for that.
Olw'omwenda. Kubanga Katonda tuli bakozi banne. Muli nnimiro ya Katonda.
Mwe nnimiro ya Katonda mwe
tukola. You are the field of God in you are working in.
Naye ate tukola mufeka.
We don't work within alone.
Tukola mwe ne Katonda.
We work with God.
Kitegeza bwa basimba wano line.
When he plants a line here.
Ya kasoli.
Of maize.
Now we simba yoku.
You to make the second line.
Kati taba nga simba kasoli no simba we bijanja.
It is putting maize and planting maize and you plant beans yourself.
Uli mutabanguzi.
You are someone who is missing God's work.
Bakolinso ekisooka essula ya kusatu onyola omwenda.
First Corinthians 3:9.
Muli nyumba ya Katonda.
Tuli nyumba ya Katonda.
We are God's building.
Naye buuza abasajja bano kiki bazimbye.
Ask those men, what are they building?
Bali ku bizimbe bayoyota.
They are in cleaning and furnishing their buildings.
Mu nyumba ya Mukama.
That is the house of God.
Ojabira mu Kristo mutufu ne kanisa
ye. The right place and his church.
Bwe tuba tulaba enkweza sita.
When we see the skins of the devil.
Bayoyese okuva mu madini.
From religions, they are all dead.
Bali ku bizimbe bayoyota mu nsi yonna.
Things building in the entire world.
Febarekawo.
They abandoned us there.
Mbu kasidro.
I hear cathedral.
No singa anora bakasasira
zidwa. The rubbish built.
Obora yade Katonda mwema.
I thank God Lord.
Okumanya kuwedde.
Knowledge gives liberty. And it's really light.
Kishobora dokwegomba namu
wa. I cannot even admire at all.
Never tulizimbe bifana kuba tugenda zima.
For we are going to build.
Na yeye siye kanisa.
That's not the church.
Kulino kulaba nga mwe muzimbe
kwa. See you are built the people.
Okuba kutegera cha Kristo.
Reach the measure of Christ.
Bakolinso ekisooka essula y'okusatu onyolwe 10.
First Corinthians 3:10.
Ng'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'omukoza w'abazimbi ow'amagezi nasima omusingi n'omulala n'azimbako.
Uliriza.
Listen carefully.
Tuzimba.
We build you.
Naye mu kuzimba tukuzimba na kigambo.
Build you with the word.
Naye bw'oba oleeta ky'oyongerako manya.
You're adding something
wrong.
You're adding the wrong things.
ng'obinyodde nnyo
and you've twisted them
okukyankalanya abantu ba Katonda
mess up God's people.
Uruno tukyazimba bizimbe.
This time we're not building people.
Yobola nakugamba.
That's what I told you.
Yabantu abo banne babali.
Some people are colleagues of the others.
Aja kwefuula mbwe abayamba.
They will claim they're helping you.
Naye naye agenda zimba ekizimbe nga yekanisa
nene. They are going to build a building and it's the big church.
Era yaguze n'ekifo.
And they bought even a place.
Ne bakiyita Canaan.
They call it Canaan.
Bafanagana.
They are just the same. But the devil has never settled. The devils have always fought each other. They are not called. They have never connected. Another bewitches, another heals. That is how they are. They are out there making chaos and overturning things around yourselves.
That
they claim to help you. It's nothing like help.
Tulimba Kolinso ekisoke sura 3:10.
First Corinthians 3:10.
Naye buli muntu yekume nga bwazimbako. Kubanga tewali muntu ayinza okusima omusingi omulala.
Nothing like any foundation else.
Naye tuwulira emisingi gy'abasajja.
But we are the foundations of
God. Twasimbibwa ku deliverance.
We are planted on deliverance.
Bano bali ku musingi gwa
investing. On a vesting.
Bano bali kugwa mmere
bizirako. Miracle.
Bali bali ku healing.
The other one, healing. All those are foundations on earth.
Abalala ba
Catholic, abalala Protestants, other Protestants,
abalala ba Seven Seed,
others Adventists, abalala
ba Yakuwa,
others Yahova.
Katemba wali munsi muno.
Drama is in this world.
Omanyo kuzikira okuli wansi
wenyu. You know the destruction under the sun.
Tulimba Kolinso ekisoke sura ya 3:11.
First Corinthians 3:11.
Kubanga tewali muntu ayinza okusima omusingi omulala. Wabulo gogwasimibwa ye Yesu Kristo.
Yesu gwe musingi.
Jesus is the foundation.
Era bazimba ko bannabbi wabatuma
wabasumba. You prophets, apostles or pastors.
Yesu gwe musingi.
Jesus is the foundation.
Ekigambo kya Katonda.
He is the word of God.
Yajja muzingo gwe kitabo.
He came in the scroll.
Kusinzira mu kitabo.
We base within it.
Kimwogerako.
Which speaks of him.
Tugenda maso n'okunyonyola
abantu. I want to explain to people.
Yewali musingi mulala.
There's no any other foundation.
Ejo jonne musingi mulala.
All those foundations you see.
Webulimbo buliwo.
It's the deception which is on.
Musingi ya Satan.
The foundation of the devil.
Eba Kristo abulimba na makanisa.
False Christ and their churches.
Bakolinse ekisoke sura 3:12.
Colossians 3:12.
Naye omuntu yenna bw'azimbanga ku musingi ogwo. Zaabu. Feza.
Bino byonna bye muzimbako.
Please you build on.
Twegendereze.
Be very careful.
Kubanga Vatican bagizimba bulungi
nnyo. Vatican was built very well.
Mu mayinja agenja.
In the precious stones.
Naffe tuzimba endabirwamu
kwa Vatican. We build glasses right now.
Barukole.
They born again.
Twewana nnyo tukoledde mu
kampuni. Praise you. Worked a work for God.
Naye wazimba abantu be.
Did you build his people?
Babo mbiri okuva mu guru.
Did they get the body from heaven?
Babo webi. Okutambula ne bakole ebikole
byobutuukirivu. Did you make them move works of righteousness?
Anti bagenda kugezesa.
They're going to test you on the altar.
Omubiri mugwe gunasigala.
If your work will survive.
Anti wala mubiri gwe bagendera.
For the body they go with.
Guna kusigala.
If it will survive.
Nabo moyo nga kusigala. Naye nakona muliro.
But through fire.
Ogenda kuvaamu ddala.
How you going to get out of it?
Ino kigezo ky'amaanyi.
This is a very great test.
Bakolinso ekisooka essuula ey'okusatu olunyolwe 12.
First Corinthians 3:12.
Nti naye omuntu yenna bw'azimbanga ku musingi ogwo zaabu, feeza, amayinja g'omuwendo omungi, emiti.
Oba ozimbisizza miti.
Whether built with wood.
Essubi.
Oba ozimbisizza bisubi nga mu kyalo. Amakanisa g'omu kyalo.
The church of the village, the synagogues there.
Ebisasiro.
Oba ozimbisa bisasiro gw'omanyi.
Thank you build with straw, it's upon you.
Okukwatagana ebizimbe ebyo
byokwatisa. Your buildings, your guilt.
Bino ebiwempe byali wano
e Uganda. These were pilots which were in Uganda.
N'ebibaawo baawo ebikubibwa.
And the words which are meant.
Ne mubiyite kanisa.
And you call them churches.
Ogenda kuba mu muliro nga bw'ogamba.
So God be the first.
Nazimba ye Masaka.
I build the one of Masaka.
Nazimba mu America.
I build in America.
Eri ludda.
Where is it?
And
you abandon the church there, the people, and you resort to build churches. We have numerous around.
I'm a bishop
of churches.
Inspector general prophet.
Beat you as they ban you for that.
Here is where
you have to explain on the altar what you did.
Bakolinse ekisooka essuula eyokusatu lunyirwa 13
omulimu
gwa buli muntu gulirabisibwa
awo ogenda okukakasa
obanga
wakola oba
anti
ebikolwa baagambye balina obikolamu
omubiri
omulungi
n'ebyambakati
olina okunyonyola bye wakola ngaoli waliwe bakukolera
bwe
kiba kikolera
emubiri
nakikolera omubiri
n'ebyambaobeera mu kunyonyola awo ne tubuulira
enjiritegeeza eggulu
bweeriobeera
kulingaati ojja tuula wali onyonyole
ne
tuzimba mirako
kasitroera
nitulumba amatafaali
ate
mbakyono eno kanisa
ki
omanyi ekigenda oba wali
weegendereze
omuntu omu yayimba weegendereze ekyokola luggwayo lutya kubanga kyo kyolikungula kati gwe oba okola bukozi
mbusimanyiojja
kudakali mukama nze nateekako n'ensawo
so
omusenyu zaali ensawo
300
zindage zaakola mulimu
guliwa
kubanga eggulu n'ensi ebirimu byonna
bijja kuggulawo
n'omuliro
naye
omulimu ogulirabisibwa gwe wakola mu
bantu
aba alabisibwa mu kibuga
mulinga
ndaba omukono gwo naye ndabanga
obudde
kuwaddeyo sekendi sa 3 gokka
praise the Lord brethren you've spoken of that thing apostle and I feel so saddened I've spent a long time feeling this. You told us the gospel some time back. And my children go to my sister. We connect together so much. When they read, they began to preach to them. And they kept quiet. When we lost the mother, I preached to them again. And they kept quiet. They all kept quiet as I preached. And one brother asked, what you speak, is it right or not? I said, it's not right. It's right. That's why my brother said, if salvation is the way to God. Bible says in Romans that they have a zeal for God, but not according to knowledge. When they reject the righteousness of God and they put their own righteousness. Read Romans 9 and you go on to explain that. And you enter even Romans 10. They have a zeal for God but according to knowledge. It's not only them. Most of the religions, even salvations of this generation, even though we are born again, but we are not like them. When we speak of them, like the book of John says, they were in us and they went out of us, and they began to do other things, but they may know they are not their own. They are not of our own country, for our home is in heaven. They preach the world, for they are of the world. Where do we preach heaven? For we are of heaven. The answer has been summarized. Let's finish. Time is past us.
1 Corinthians 3:13. Omulimu gwa buli muntu gulirabisibwa kubanga olunaku luli gwolesa kubanga guli bikulirwa mu muliro n'omuliro gwenyini guli kema omulimu gwa buli muntu.
You'll be on the fire explaining what you did as you are melting and finishing.
Omulimu gwa buli muntu bwe gufanana omulimu gwa buli muntu gwe yazimbako bwe guli beerawo.
If it survives, it appears when you're given the robes and to modify your body. But if you see your melting, but remember, automatically when they bring on judgment, no, it's done. You are not going to explain. And no good work at all.
First Corinthians 3:15. Omulimu gwa buli muntu bwe guliokebwa alifiirwa naye ye yennyini alirokoka naye bw'ati kuyita mu muliro.
Kuyita mu ki? Mu muliro.
Through the fire.
Kitegeeza ogenda sookosa
n'okwo. It means you're going to first melt.
Omubiri guli gwokka
gukugweko. The body will finish from you.
Oyo kusigalewo nga tegwina.
And the spirit will remain without a body. And it begin to melt.
Okutuukiriza Matayo 10.
To fulfill Matthew 10. He kills the spirit and the body at the same time. But they forgot to be the temple of the Lord and to keep and watch over it when it's pure and to give it the garments. And we too, they took off the thought from us of thinking we are the church of Christ, going to come back without spot nor wrinkle, like he explained down here.
Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe.
Praise Jesus. We've understood that word. We are a temple of the Lord. And it has to be holy. Don't give yourself to anyone to destroy you. They've not told you how salvation is, the body from heaven, the garments and clothing made from your body or from your actions of righteousness. Hold on that word that you can do the day of judgment. Among they were going to judge the evil. They're going to be coming back tomorrow to understand why the altar and the lake of fire, they are under the ark of the covenant and the mercy seat. But they're going to judge us according to the mercy and grace given us, which brought the laws, and we failed on them. And in the same grace, and God brought the blood, he put it at the altar to save us, and we refused the blood to be the sacrifice to heal us. And we fought other sacrifices in the world that we can give God, that they may cleanse us. Everyone rejected the blood of Jesus, they will never be saved. It's the reason why the altar where the lake of fire begins under the laws, after breaking them, they were brought by grace to warn us and we failed on them. By grace, the mercy seat itself, and put the blood in the altar, that we may be safe, we're headed to destruction. And we trample the blood of the Lamb, and we count it as if we never cleansed us. What will follow? They will tell you of judgment. And God bless you. Come back to understand that word tomorrow. At 10:04 sharp, we shall be here. We shall begin with prayer of repenting the Lord Jesus, postponing him and the works we've done which are not worthy. And we will come him as a church in Uganda and the world. May God bless you. Prepare your offering.
Atuite mu bwangu obudde butugenze. Tetugenda kusaba bigambo bingi twasabye dda. Ekintu ekimu tuloteekamu ekinyobwa ekimu kyaliyo kyakyo 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 k